Shawty Tower, baby. Mugim Avenue. Forever and ever. Kwato kujizimba, tangu kwato kujizimba.
Oh my baby, watake waluma, watake waluma.
Forever and ever. Kwato kujizimba, tangu kwato kujizimba.
Oh my baby.
Willy boss, Willy boss, your body a be nice. May I be action, I pay a lance, yeah.
Dance and kill a dead, yeah. Gala fi go spring on them bed, yeah.
Umbezo to se wagulu. Nimu wengulo mpani sama gulu. Pola mpola kazi ya magulu. Nyume sobula mpuli na nyume lwa.
Baby, oh baby, na wadema dena jatu dea. Unyume za tumoro. Watake waluma, watake waluma.
Forever and ever. Kwato kujizimba, tangu kwato kujizimba.
Oh my baby, watake waluma, watake waluma.
Forever and ever. Kwato kujizimba, tangu kwato kujizimba.
Oh my baby, hey,
kukwate waluma wewa, hey. Ali nobu yeso yeye, hey. Ubu sobo loku fumite kizimba. Kati nyola juicy za bamba. Wazini lazili zika pichulu. Papi, papi chulu. Zaka la kutuwa lokonde kwa nini.
Ninya waka boda, ninda wa mulonji. Kweni na yo wangi, ya tukulange nyange. Ujo mundo mjada, nisoro yojo. Watake waluma, watake waluma.
Forever and ever. Kwato kujizimba, tangu kwato kujizimba.
Oh my baby, watake waluma, watake waluma.
Forever and ever. Kwato kujizimba, tangu kwato kujizimba.
Oh my baby,
my baby. Oh baby, na wadema na jatu dea. Kunyumi za tumoro.
Kukwate waluma wewa, eh. Alinogo yeso yeye, eh. Ubu sobo na kufumite kizimba.
Dance and kill a dead, yeah. Gala fi go spring on them bed, yeah.
Ninya waka boda, ninda wa mulonji. Kweni na yo wangi, ya tukulange nyange. Ujo mulonji.